hivi unaniendesha. Mapenzi yanakupapa. Nipatie intention. Siruki ushanivunja mbao. Umenigea dozi, umezidisha dozi, nimetepeka, dama jozi, dama jozi, we gon' spend life. Umenigea dozi, umenipa dozi, nimetepeka, dama jozi, dama jozi. Let's have good life. Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, oh mimi, oh mi, oh mi, oh mi. Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, love. Niteke uwe na mimi, mami, love.
Take it away.